Here's another one.
Mbele mision Hizi siya za kiraspo kama geton Kime sisi paka bebe kali sizion Kwa ni mkuu wapisi tupu huku tunakula stare Vuwa paka shati kwa mizuka kupanda tuchonge kipare
Just like that
Tukitimba
Kamba liwe